It's daddy again.
Mambo mengi nina stressi kichwani. Twende club gani nipunguze marwani. Weleta bapa nitulize gambani. Afuleta nyama nyingi kama tuko buchani. Usinone kama crazy. Vile navo spend udazani mini Jay-Z. Kahuchezi misi chezi. Weteleta bia kwa nikunyo na puwezi. Kasha data. Hili zari la leo limenipata. Nyanyuka kata. Nitembeze meki pofu na kufata. Show me.
Show me what you got, baby girl. Show me what you got, baby girl. Yeah.
Show me.
Show me what you got, baby girl. Show me what you got, baby girl.
Baby girl, show me.
Show me what you got, baby girl. Show me what you got, baby girl. Yeah.
Show me.
Show me what you got, baby girl. Show me what you got, baby girl. Yeah.
Hey, taratibu nipe kushoto kulia. Nisusie kama vile socha kwako. Nipisi gali mpaka wana umie. Kama huna dem fanya nende zako. Fanya nenda chini mama nivunje mifupa. Ni balazi tumbona leo kitanuka. Dawa yo ni pombe wajuba tumesanuka. Unavurudi juu ruka pandisha mizuka. Wow, isha kudaka. Nilivu nguli mbono tanitaka. Wale time ya full leo ni kuwaka. Sasa kama una viporo potezea vishe chacha. Leta bucket. Usilete moja moja kama mbwai. Na we mbwai sipendi kujikongoja kama socket. Hajalishi hana woga japo zana ziko tele. Nshajipanga kama soldier. Kasha data. Hili zari la leo limenipata. Nyanyuka kata. Nitembeze meki pofu na kufata. Show me.
Show me what you got, baby girl. Show me what you got, baby girl. Yeah.
Show me.
Show me what you got, baby girl. Show me what you got, baby girl.
Baby girl, show me.
Show me what you got, baby girl. Show me what you got, baby girl. Yeah.
Show me.
Show me what you got, baby girl. Show me what you got, baby girl.
Kule mini TikTok, Snapchat, Insta. Unavo wakalisha mbaya wewe sister. Na vile ulivo mjanja sasa mpaka unanitisha. Vimeo mpe bwana wako staki kunitwisha.
You make me lose control. Naiko kiuno chako. Vile ulivi mrembo. Unanipaga wisha, yeah.
Show me what you got, show me.